nitulie, hili swala la ndani, moyo wangu tulie, niache kukutamani, wendo maisha mabani, penzi la kizamani, na ulivyo mpole sultani, you made me fall in love. So moyo ushati ya nanga, kwako sitaki majanga, kose ni bwage manyanga, moyo ni na mapenzi ya sija ya kawato mwenjeri. Kila siku we hate and siku we sweet aperi. Toto pisikari, kimtazama fisikari, tena kikila kekari. Na vinyago wa songe mbali, na kupa moja nambari, mabatu peki bali. Yeshela milo, so bachela ukapera, bachela for me, no 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 no. I said bachela ukapera, kibachela nimechoka singo. Wendo wasali wangu, my baby habiti, nilivyo zidi utamu, mindo sharuka niwe binti. Ulivyo janza kishundu, nakubali yote we beauty. Shepu lako mdoli, nikitaza mama nina enjoy. Moyo wangu wa makuti mama, kiberiti kando, tuwache skando, tuongeze pambo. Visoko nyoko kando, fanya mpango, unitoe pango, nimechoka singo. Hebu sasa njiwa, kwenye mti wangu tuwa, jangwa limekawi, usije ukaungua. Toto pisikari, kimtazama fisikari, tena kikila kekari. Na vinyago wa songe mbali, na kupa moja nambari, mabatu peki bali. Yeshela milo, so bachela ukapera, bachela for me, no 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 no. I said bachela ukapera, kibachela nimechoka singo. Kuja tupige shere, madiko diko makeke, vidole tuweke pete, milo. Kuja tupige shere, madiko diko makeke, vidole tuweke pete.